Odisfigo Mungu nishike mkono, mana peke yangu mimi siwezi. Saka 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 winga naitembea na chaki naona machaka chaka
machaka chaka,
mana utajiri haunitaki. Amizi pesa nazopata ni za moto, ama riziki kokulia mimi niko kushoto. Nimesha asu, tatizo ni bando la stare. Kama utakaso, nishafanya kabla sijabare. Nimesha kuwa fundi, tenda nikawa sipati. Nimekula magundi gundi, nikawa bado sinati.
Mungu wangu nishike mkono,
nishike,
mana peke yangu mimi siwezi.
Hivi ni mimi tu, nguvu yangu ndogo,
dunia ngeni kwangu.
Ni mimi tu napitia haya,
usiache niumie, nionyeshe ukuu wako Mungu.
Wajuu uko nami,
ninue
mja wako mnyonge. Kushtuka mama, nataka kodi la pango. Wanakwaya kanisani wanataka michango. Haleluya ndio kauli ya mchungaji, naitikia ameni wakati nashindia maji,
nashindia maji. Oh yeah.
Bora niende kitani komai, nipambane nikipata, kusali ni sali baadaye. Akili dolo nawaza mpaka nasizi. Sasa nimekuwa kolo, napiga kazi za ulinzi.